Pambana hivyo sana kisolja. Vita vikali ila tutashinda. Pambana hivyo sana msela. Maisha magumu ila tutafika. Pambana hivyo sana kisolja. Vita vikali ila tutashinda. Pambana hivyo sana msela. Maisha magumu ila tutafika.
Oh, life ain't that easy, know that. Take it easy, slow down. Oh, life ain't that easy, know that. Take it easy, slow down. Ni muziki inakusanya marafiki. Put to the suffering. Hakuna wasi, hakuna dhiki. Ni muziki inakusanya marafiki. Put to the suffering. Hakuna wasi, hakuna dhiki.
Zenga endelea kutafuta. Life ni hell, lazima jeshe utafuta. Just work hard, iko siku utapata. And then trust God, iko siku atakupa. Atakupa, God atakupa. Just work hard, iko siku atakupa. Atakupa, God atakupa. Just work hard, iko siku atakupa.
Umetoka mbali, na kule unakwenda ni mbali. Umetoka mbali, na kule unakwenda ni mbali. Mwejikaze pambana zaidi. Usihofu zidi na kusali. Mwejikaze pambana zaidi. Usihofu zidi na kusali.
Pambana hivyo sana kisolja. Vita vikali ila tutashinda. Pambana hivyo sana msela. Maisha magumu ila tutafika. Pambana hivyo sana kisolja. Vita vikali ila tutashinda. Pambana hivyo sana msela. Maisha magumu ila tutafika.
One time utafika. Uwezi kata gogo kwa shoka moja. Ipo siku na we utatoka. Mafanikio haya takangi kungoja. Mwendo chapa chapa. Mwendo chapa. Kazi piga sana.
Maisha kamdundo ya kidunda wewe daka. Yeuza kwa mafumbo. Hapo hapo ndio utapata. Maisha kamdundo ya kidunda wewe daka. Geuza kwa mafumbo. Hapo hapo ndio utapata. Kaza kama kamba. Shikilia kama kamba. Kaza kama kamba. Oh, siogope.
Hey, don't lose hope, man, you can make it. I know the road is rough, mambo haya endi. Bile unataka, basi ya buedi. Jikusanye julize maswali mengi. Like what the hell, what is wrong with me?
Nangangana, nione kesho. Usiku na mchana, natoa jasho, jasho, jasho.
Haya maisha ni magumu, wewe nganga na pigana. Kila siku pamba na uvivu, no. Hebu achana, marafiki wanoko, epukana. Life ni kama bunduki, shoot fast. Ukizuba kidogo, utajuta nani. Life ni kama bunduki, shoot fast. Ukizuba kidogo, utajuta nani.
Ingia mitaani na kote vijijini, shika yako maji. Elekea shabani, jitihada zako lizo za kusha mtoni. Usichana na yopitia, milima mabondeni. Ni heri kukazana kama mchaki. Inafaa upambane. Inafaa ukazane. Inafaa upambane.
Nazidi kupambana na mziki. Nitoke kwenye dhiki. Salamu zafikie mashabiki. Kipaji changu ndiyo hiki. Naomba munipoke. Nende kuwa wakilisha mbele. Nadiwa muniombe. Uwepo moja milele. Naomba munipoke. Kuwawakilisha mbele na dua muniombe. Tuwe pamoja milele.
I say tropic. Kitu ni tricky, tena ni fiti. Tomorrow's plan tunaipiga kama run through. Nastaki vitami, nataka pass through. Ulimi tamu tadhani ni appetizer. Cause hii vibe na iwaga zedializer. Shugli ni nyingi, lazima song come through. Mambo ni tough, atarafa na jua. Utamze diaga pela, sispa chonga si utatera. Sini mziki, sini wera, hata banki ya matela. Ebu ngangana msela.
Hit after hit records.